Zpushup.com. Alabantu bakuti niwe uwe Kapena baby suliweka Nizakufuna alelo Batineze nawe maza mazo Chikoni chako ndiye moyo Mbe Asini na maboza Niwe nikona baby Niwe boma Mti mabawa mami Unani kumera kwa kawe Sini yaona mapresha ne Alabantu bakuti niwe
Nizakufuna alelo Batineze nawe maza mazo Chikoni chako ndiye moyo